Young tune on the track.
Pendi soika hokuma nokundi tatanjani nokuba dia kwandamkelana. Pendi soika,
I'm here to stay. I'm here to stay. Handy in down.
Hey, Shalayans, I'm here to stay. In chance. This is overlap and it and a belukaka. No bakutwani, la mixas. Imele ilale inkosi kwabathe bangixhasa noba kunjana soze ndivume uphela amandla apho nisuka khona kekho khe wazofika apha futhi ndiyayazi njani into kuma uphakathi mlilo lidangatye ungenocinywa nangamanzi esaso siphiwo qha sihamba nobizo ngamagama ndizobela abantu umfanekiso benza bakholelwe bamelane nentshutshiso ndiyazazi ndingumoni kodwa uzungandilahla ithixo apho nisuka khona ngoku sendifana nesixo zinye ichephe endikhule nazo zitsiba amacingo xhila into zabantu zitshaya itufa ikho inqiqo ngenxa yongabikho kwemali kutshabalala iziphiwo
bendisoyika hokuba nokundithatha njani nokuba ndiya kwandamkelana bendisoyika.
I'm here to stay, Andy and Dow. Hallelujahs, I'm as you walk, Kagandi Pelelisi. I'm here to stay, Andy and Dow. Hallelujahs, I'm as you walk, Kagandi Pelelisi. I'm here to stay.
Namundi rapper, no banga rapping up webe. Ndivumeleni ndinike ukutya kwendlebe ndivumeleni ukwenzela indlala ndigwebe sizoba lapha ndiyoze ndinyuse le ndebe ndinoyinqwela ikoloni yonke mayikhwele kufika ilixa loba lo mfula siwele hayi soze ndinikezele mlenzo limele ibali lam xa ithuba lindivelele ndizovulela abantu bam.
I'm here to stay, Andy and Dow.